studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare noka e tati lewru novembre jena yambe sokido studio tamani mi tawa e maison de la presse do pomoko do odo wottu goto wodi do radio jamana jenne rabon kompetite wiide wattu jono honno sa haleedi ni kanelle wuddu leedi ndi worino ido wembi sanne yimbe la wombe tombe humnibe kabbaru bingu adama ko le nokkule debe koliti wiido ko yata civil en temdre chapan en jono en jettom kany en keddile bomboje pusoje de kasaraaji kammodo ko yata yimbe la uyna chapan en jettom dum yotti holo kaborde ngondi e sakiraade nyaloma hando botu fuddi kenya do bomoko do robel be kany lanni ni o do botu be bi wattu jono sariyaaji sedia wodi ana kani tabede jewteedu yalono kaddale kawra gongal leedi leedi malindi dum haani tabirede holo sariya haani tuugirede yalla yirweran wadle nokko dum woni sicili ciubaado wakkati de yimbe la sartobe puddi botu mudde hitaande 2018-2019 de meccete den wiide tidalaaji mawdi matnoomo hakkunoobe kambe laamo le ko jabbino ko sakiraade wono no sembe kabaruuji dum jogino do betande bi bismillah modon heedade ko yata civil en temdre chapan en jenom en jettom le hitande 2018 de kany en keddile bomboje pusudde le sahaliide mali kany e le wuddu leedi mali be koliti widdu yimbe be kasaraaji kammu yotti be ben do yimbe be jabbiki yimbe le ujinaaji chapan en jettom wattu jono fedde o chande holli tiwidi imma daraja na kany wadede ko yaayi fa kebe famtar kedde Ousmane Nyali Boudi
de tongan ana fawi do hornga ngada ngo pawingo do ngure ngadaane le hitande hikande kolita wede le mayre le yimbe temdre fu sappo e mabbe nyaamata fa ka le himbe temedere de fu ido e mubbe heydere won e mubbe o adadu yotta ko hitande 2017 dum faysetawa heydere won e himbe le temedere fu dido be nyamata faakara le temedere fu sappo e region ngaji tumbudu gaaw menaka segu e ngalure bomakonde won nokkuje do himbe mudon nyamata faakara do temedere fu yo sappo e region ngaji gaaw e menaka woni nokkuje do heydere mawni faasanne do haani daranede law do himbe temedere fu ko yata sappo e taton na fa sappo e nayo e yolbere won e mubbe de windande holiti wiide leede en nokkuje tuudi doktoro le temedere fu sappo e jeddi e mubbe ngala gollirde fa gollirano haaniri wana himbe fu kebata janginede leede en nokkuje tidalaji gondi leede en nokkuje ana wawi wadde fa jaale ni gondi ton donka daranede dum ana beede wadde heedere leede en nokkuje e wi mabbe fu e tawede hejabe ana gondi e wadde imma daraji le tuudi doktoro gondi leede en nokkuje fa darno himbe ko yaawi yalla ana keba wadanede ko kasindini fa ngure mubbe hebe daranede
hollitinde wiide dido tidallaaji ko nayiri bangal kasaraaji ndiyam dum matama to yorto le region mopti wattu jono wi'am won cuudi chamdi ton won dum woni awdiji du keddiide le dido kasaraaji yimbe la wonbe tonbe be ngadi noddango feude e laamo wi'am won fedde darnaan ton wattu jono hande faabaade be do yimbe le dum kedemo kanko noddete Oumar Maiga yo goto humnino suudu sar wusi humnino kabar yirwera to yorto ko mo sifido hen do faccitaango Ousmane Nyali Boudi.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'eau
ande eden baawide ndiyan dan tan jippeke a yari tagal seeda gelle kew wonno ki ko noode tit allaaji do mudum e ndiyam dan bodno bonandaaji laamo holitino wiide hokkan ton ngaaji nguure temen tati e sappo e jeddi e wi mabbe boyata di nguureji ngaran le wonno ko cercle o fu heban faabu gongol o yimbe kasindini sanne ana heewi do handu daranede law tuudi kew ana baawi samude tagal ko ndiyam dan naati le nokkuje de darde ngaaji di kew e majji mboni nyan ko yimbe kasindini joni arande yo hokkede nguure hana boyde joni joni o himbe ana kasindini dum wara le nokku o ana kajaadu dokke nokkuje e mbaye wonde le mudum e torraji kewtibe wattu gonde joni o e be goni le nokkuje sakiraabe mabbe e saraabe mabbe tidalaji kewdi goddo yorodo heedere jaati ana wawi wadde le o nokku le lebbi ngaroji di rafindenaago wonle laamu yoro o sini heedere du yoroke domu dum ana wawi latade
torraji une famille si ajoute nous risquons la catastrophe
sakiraabe so ngabido be malame ande ngalo do baynil tertun mi joju modon non noddi min to dido numeroji di kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo e go sappo e go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi fedde humnide wattu jono hono kabbaru yimbe lebe ngori le nokko dum roobe lebe wattu jono be kollitir nyaloma hando sa jewti ko no kabbarde chaakirali no ko idum wembi be sanne le majjundu be bi sariyaaji li gondi le deedi sedia wodi do sariyaaji kan tabede kaldade kawrangal do jeyo lo no handi yarde yeso gede de fuddake nokko gorfa tete kabbarde mudo don golleji de noddete DDR di keda mo kanko noddete do fatuma tamay goyo kanko laami di do golleji ko mo sifido hen do faccitango mumini sende bu
nous avons compris que nous ne pouvons faami wiide dewral ana tiiɗi hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi so tawe baasiji ana jokki waɗede hono fuskol bomboje samdedu dawoɓe e tewtuɓe ɓe jawɗe mabɓe e kulleji bonɗi kewɗi ana hani leydi mali tabba sariyaji ko o signi dowmum so wona ɗum talkuru kawral ngal laatoto e juuɗe makko dewte tan laatiki heddi kabaru jam e dr dewral sariya na ɗum fewi hemtugol hoolare hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi sariyaji leydi ndi yadata e sariyaji cdaw dowmum ana hani kala homo fu darano ana hani ɗum civil en fuddu
inacivilaedétruire
holi tindi wiide kawlital hono yimɓe ala sartoɓe wonɓe leleydi meɗen ndi ɗum fuɗɗi kenen ɗo boma koɗo sicili moɓe cuuɓi hitande hikkande yalla hono saria han tuguirede leleydi mali nde yella yirwere an heeɓe ley hen min cittoɗen wiide kamɓe sartoɓe e laamu o tiiɗallaji mawɗi matanoma hakkude mabɓe faaɓe gaɗino murtere mabɓe ko yaata lebbi tati jaati fa keɓen famtade fa hande keɗɗen mumini sendebou
kawrital fuɗɗaɗo alkamsare nde yo fuɗɗore golleji cuuɗi sariyaji kono hittano 2018 e 2019 kulleji kewɗi ana hen hono kabaru rafinde henago lemun magistrat en holiti wiide himmeji mabɓe yo waltingol gundam mabɓe kañi ndenagu mabɓe heddi golle kabaru murtere golle ko ɓe gaɗino ɗum ana hen lamu o kay hokki aadi wiide o fiyana ɗum dabare yalla ɓeɓe mbawa gollude no woɗiri andon wiide talki kewɗi ana e juuɗe mabɓe le majje kabaru bonandaji kewɗi ana hen hono suutugol yimɓele na wargol dun
kajoloɓe kolliti wiide ñalawma hannden o ko yaton hono jande mabɓe hakkunde er lycé gonɗo to ila fuɗɗi ɗum yaaka ko yaata sukaɓe ujunere e temeɗɗe joyom kañe goni le oɗo lycé peccale classe ji sappo e jeenayyi wattu joni oɓe kewi toon sanne noɓe kollitiri wiide sina kamɓe jangguinoɓe wonɓe toon ɓe jaati ɓe jaltini ley hen ɗatti goɗɗi kasen sukaɓe ɓe jangguine beete ɓe jangguine kikiɗnaɓe ƴeyal hono ɓe kani waylitirde ɗum fa keɓen famtanno ɗiɗo golleji fu gori keɗe Ousmane Niali Boule mumini sende bou
classe uji kewɗi pette sukaɓe lekkol ɓe ana ñoƴƴidiri lycé kajolo o heewi hannden fa ɓuri haaɗi wala ko yaata heɓɓe defo heyɓe temɓere jetton woni peccaɓe ley classe uji jeɗɗi 10e ŋaji gonɗi ley ndu suudu l'école ɗum yo arande illa suudu l'école ndu uditi dammuɗe siriki bamba woni professeur lycé kajolo keɗe ko holliti wiide
ko findi hikka e duuɓi keddiɗi yo ana ɓuri sukaɓe janggoɓe capantato indemo windama ɓe ɗiɗi nde jangguideɓe goɗɗi ɓeydi hen ɗum capanɗe jeegoyo e jetti ana kani wirfitade 10e adad mum fo ana wara e teme jeenayyi lycé privé ɗiɗon tan woni ɗon
sukaɓe lekkolɓe kolliti wiide ɗum ana waddanaɓe tiɗallaji saabi ɓe mbawa janggude noɓe jiɗiri keɗɗe ko Salimata Dikko wi o janggo ley ndu suudu l'école
jonde wala miɗen kewi so jangguinowo ana jangga ɗum won sukaɓe ana dukka nokkule foof
fewdude e o kabaru dawranoɓe lycé o kolliti wiide ɓami dabareji kesi fa sukaɓe lekkolɓe keɓa jangga tawe keɓa tiɗa laysane e wi professeur lycé o
on est en train de faire le système de rotation on a 7 salles on a divisé
ndeno dabare comme heppi hen yo yoka ana futta bete 7h-13h heddiɓe ɗum 13h-18h
o imma dara mo dawranoɓe lycé o gaɗi jangguinoɓe kolliti wiide ɓeydan tiɗallaji dow jangguingol mabɓe
satu miɗen fuɗɗa guila 7h-13h miɗen tampa so yama mi fuɗɗita ɗum janggo mum ɗum yaafa won gabboɓe 13h ɗum jippo 18h fei so tawi miɗen jogui aniyaji lobbi iɗum
e wi mabɓe ko saabi bini ɗum yo saabi heɓɓe defo hewɓe ley hitande hikka nde ley cercle o naɓaɓe ley o nokku tawta du ana fanɗi waɗaɓe orienté ley lycé ŋaji ɗi gala e wi laamu ɗum woni ko Mamadou Houssaini Bari heɓani en ƴiwde kajolo
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sikiraɓe naati hen ley kiri duji te ƴeewe yalla ho ɗum wonni en toon e puɗɗiran nokkunoddeteɗo yo roso ley laamu sikanso ɓe kolliti wiide fedde humnide kabaru ndemal wonde tonde dow tugorgal save childrain ɓe gondi e yaltinde toon ɗati fa ɓewto yalla noɓe kani haɓirde e wayde ñaame fa haare ley laamu yo roso le commune moɓe noddirta bura kifoso kañe e kuurye le majjun ɓeɓe kolliti wiide ɓe ƴewtoto jamare nde hoɗo fu ɓuuri hasindinde le ɗiɗo commune ngaji tati ɓe gardan ɗo kulikoro ɗo laamoɓe kolliti hono heeƴo golleji mabɓe ɓe golluno toon li lewru humnino kabaru himme e yurumene ndu ɓe kollitiɗo ko yaata millioji sappo e joyyi cfa ɗum ɓe jaltinli hen ɗum wattama e kaaki paabiraɗe misideji gonɗi toon ɗi kañi e sukaɓe attimi en hollitamede codanama kaaki jangguirɗe toon l'école won yimɓele looƴaɓe dumbeɗaɓe toon moto ngaji ɓe gardan fa motti suudu Baba fedde nde noddirta Croix Rouge International wattu jone ɓe gondi e hokkidirde juuɗe wuturnere e gonɓe le oɗo nokku fa ɓeelo no ɓe kani fisirde dabaji gonɗi toon ɗi ɓamde lewru novembre yettade lewru février ɓe kani fisirde toon ko yaata uynaji temeɗe jeegom daaba noon ɓe kollitiri wiide ɗiɗo golleji garan jokkite le commune mawɗo ɗo duwansa ɗo kañe commune hayre ombori e jam weli sakiraɓe ɗo kattan beytande dow kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirtonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam.